Dangote.com.
Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Makonda babala, Wasafi chamala. Boma kuboma ni koko koko, leo ndani twakesha bobo. Wata sambazia koko moko, moja baridi moja moto. Mechoka eti, mnataka lala, tungi limezidi. Tuzime muziki, twende gisambu gile, sambamba, apo vipi na bamba, ino gile inatamba, basi chani kamusamba, wataweza kweli, kushindana nasi, atawa kiungana, matusi kututukana. Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Mwakiembe babala, Wasafi jamala. Ati mselema, ati cha selema, Mambi nyengema, lishimo medema, Amefosi bifu msela leko,
Tumekwepa,
Amebaki masona neko, Kisha kuwashat, chesa kama monkey, bunjo kidangi dangi. Tumewachapa, akichomoki, kimewanasa, wana tapa tapa. Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombi babala, Magufuli babala, Majaliwa babala, Wasafi jamala.
Suka ukipanda na ile shate na vua, suka ukipanda na ile bukta na vua, jamani na vua, mama na vua, mwazenu na vua.
Kuna basata,
yasi napiga yope,
uwezi,
bona piga yope,
uwezi,
iyo bona piga yope,
uwezi,
nungi napiga yope,
uwezi,
yeah.